Amakuru meza mwana bagenzi bazerera kure iwabo kukumukiza Yesu agiye kugaruka kandagiye kwimingoma ye azaza ndabizi kwazagaruka nukwazaza gose azaza abagenzi bose baremze baza kirumukiza naza kwima ibituro byabera bose uko bingana byose bizakinguka rwose kandi intego z'abasinziri ikuzimu bazongera gutura mu isi azaza ndabizi kwazagaruka nukwazaza rwose azaza
abatwumva ndabasuhuje ubu tugiye kwiga isomo rya gatanu mu masomo abanza twize ukuntu Yesu Kristo yasabye Imana Data kugira ngo atwohereze umwuka wera adufashe kandi atubere umuyobozi n'umufasha ukomeye twabonye ko umwuka wera aduha ubuzima n'ubugingo akatubera n'ubufasha mu buzima bwacu bwa Gikristo mu isomo rya gatatu twize ukuntu umwuka wera adufasha gusenga akatuyobora kandi akaduha n'ururimi rwo gusengamo rudasanzwe mu isomo rya kane twize ukuntu umwuka wera adufasha kumenya niba ubutumwa duhawe buturutse ku Mana cyangwa budaturutse ku Mana mu isomo rya gatanu twize ukuntu umwuka wera adufasha guhamya ubutumwa bwa Yesu Kristo muri iri somo dufite ingingo ebyiri iya mbere niyo kumenya icyo tugomba gukora kugira ngo duhabwe imbaraga z'umwuka wera ingingo ya kabiri ni ukumenya gusenga kugira ngo twuzuzwe imbaraga z'umwuka wera none reka mwarimu wacu azadusobanurire iby'iryo somo